latestmusic.com.
If I be sick of your mama for the mama, Super Kiddy, JM Blues Party, we finga kusumai, Beatrox, let's go get it.
Ove karunga kami, kala miaka mukuya. Vakwe tuchina vapita mivene kuenda ikikori ulai. Ungutele konami, ukisule konami. It's too much, vya kuenda angila. Vya kufisa soni, soni. Vya kuhinduka eva na kuya kumande, soni. Vya kusachililanga milola losena, soni.
Boy, super key.
Sony.
Sony. Okay, Sony kana. Yami Sony kana. Nguna kuiva yami Sony kana. Nguwabo katete kambango lihunda. Muchima kaweshi kona kuunda. Kafangyo muwa mkafu yendanyele. Kalunga kami na yami ngulwile. Amabukuto angwa yandalika. It's too much. Na yami ngulwile. Oso sikilangwa hivila kunepa. Kule nyama kuwangangu zaati anepa. Ule muna kumukubatu. Muna zee ule shima ya ukatu.
Sony, Sony. Ya kuhinduka eva na kuya kumane. Sony. Ya kusachililanga milola losena.
Sony.
Mina kunea Sony.
Sony.
Uitenga hamu kwa kwa nasaradi ya kupimisa.
Sony.
Nyama shina ngutambule ya kujisa.
Sony.
Bakwe tuwa tisenga vichaji ya mingu tise.
Hey,
kusenda.
Sony.
Ilongo walifucho vekwata.
Chano vina kudea Sony.
Sony.
Dia godi huzi ni heaveni. Wakilenga Adamu muedeni. Wamuhanyi nevyese na malemoni. Ovevese kulia mika vya chikokomoni. Awamu chano mawani awa. Theho dengu huimenga mawani awa. Kulia chaku sachilila sachilila. Ngundungo kungu tenu kila tenu kila. Nufwele lolwa minyi kululi. Momo kwa kuiluo kwa kuuli. Kujoini seha mari umeni. Walombo venye viove kalunga emeni.
Vya kufisa Sony.
Sony.
Vya kuhinduka eva na kuya kumande.
Sony.
Vya kusachililanga milola losena.
Sony.
Mina kunea Sony.
Sony.
Hamu kwa kwa nasaradi ya kupimisa.
Sony.
Kulia nyama shina ngutambule ya kujimisa.
Sony.
Bakwe tuwa tisenga vinchaji ya mingu tisenga tupeta.
Sony.
Mchano vina kunea Sony.
Sony.
Sony. Yes. Mani nuu manu kumpepika na nguwachi kupanga magwacho. Man just king supe mtizo machiko the legend. Brother kaomba mkupangile kadoli. Gana wene mungu mene kele kochikote. Big shout to my homies Icon ZTM Yoselei. Let's go. Yopelese Kanistia Rich Max Radjit Young C
Yoporishas
Shimute Kasweka Muzama TSK Nami Mona.